kano kakuzina. Eh, nkubye kakuzina. No strain kungoma lelo tubalina. Swap to the B.O.Y. Swap boy. Yankees. Pata kumabibi kola woti. Get down. Wadike chigere nse nkuwe support. Baby get down. Bulamu bunyu machibara. Wetu watu zinateba kuswara. Yeah, pata kumabibi kola woti. Get down. Wadike chigere nse nkuwe support. Baby get down. Bulamu bunyu machibara. Zinaje yanso nyitote kuswara. Ha, pata kumabibi wala de kuwaka. Muchama zina baby nga wachaka. Ateche manyite kaso sola mumiaka. Zina nkuwa majanga ya kola banka. Baby galo wa information de back. The way you wine even kubanga bodika. Boli malaika atanda lavika. Yafi do the damn femigi ya wine katika. Hey, baby nawe kwata kuma vivi. Owala gege walaba kutivi. Zina batu kole muka movie. Minataka vimbo nawe misikabi. Hey, back it up, dance could you ready my match up the press like that. Back it up, dance could you ready my match up the press like that. Pata kuma vivi kola woti. Get down. Wadike chigere nsenkuwe support. Baby get down. Bulamu bunyu machibara. Wetu batu zinateba kuswara. Yeah, pata kuma vivi kola woti. Get down. Wadike chigere nsenkuwe support. Baby get down. Bulamu bunyu machibara. Zinaje yanso nyitote ya kuswara. Wine up your bad like senior. Tubuke kutwali California. Oli nange swag boy billionia. Ina the club ga you the pioneer. Baby tepta kuzina kola woti. Wanike chigele nzenu kuwe support. Ayu the dance queen wano kukatuti. Buli rozi neno jendi nekuwa saluti. Cheza dance kwata wakati. Owo mere rango suji wakati. Eh, zena wenjagala tuzine dati. Everyday ene wafe wa dancing party. Eh, labo mwana alina booty. Ebala tesu sola kala na beauty. Bounce up kumuliango eva waku duty. Kati tuta kuzina baby kiri rango nyenya booty. Pata kuma vivi kola woti. Get down. Wadike chigele nsenkuwe support. Baby get down. Bulamu bunyu machibara. Wetu watu zinateba kuswara. Yeah, pata kuma vivi kola woti. Get down. Wadike chigele nsenkuwe support. Baby get down. Bulamu bunyu machibara. Zinaje yanso nyitote ya kuswara. Baby binyuma tu zina wabiri. Nzoka baka mchidongo tulimulubiri. Eh, atamanyi kuzina tula kubani. Atari na sende wachira ita mchituli. Eh, bulamu wachidongo ule tendari. Tuzina videmu yonaviri kubali. Saba kamoto kandete kaferari. O muziki gupu wa fairo paka chigari. Mama, wangamba oyagala mani. Katikwata kumavivi kupakile mani. Eh, budomu wakununda wabuli fani. Mama uchi ya kuwa chireke chikankane. Eh, back it up, dance could you read my match up the place like that. Back it up, dance could you read my match up the place like that. Pata kuma vivi kola woti. Get down. Wadike chigere nsenkuwe support. Baby get down. Bulamu bunyu machibara. Wetu batu zinateba kuswara. Yeah, pata kuma vivi kola woti. Get down. Wadike chigere nsenkuwe support. Baby get down. Bulamu bunyu machibara. Sinaje yanso nyitote ya kuswara. Yo, another swag boys legacy. Lexi management.